bambane stop. Rip game is up. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hambane stop. Kliwe imali yeyipoko. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hambane stop. Rip game is up. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hambane stop. Kliwe imali yeyipoko. Yenzeka lokho.
Stop. Kliwe imali yeyipoko. Yenzeka lokho.